keni ufwayo bwenu buchitwe lekeni 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 chama ufwayo bwenu buchitwe ufwayo bwenu abonde ufwayo lekeni ufwayo bwenu
Kata wali Bili muletuba Mweba chite pisungusho Yae muliba maka Imimana mulepatula Mpili muletuba Mweba chite pisungusho Yae muliba maka
Imimana mulepatula Mpili muletuba Mweba chite pisungusho Yae muliba maka Imimana
Thank you. ZambianGospel.com.
Inende mwetanesa uafi papo eumfwa ukulila kwani inende keni vemwite inende mwita Yesu uwaluso lwingi eumfwa ukulila kwani inende keni vemwite inende mwita weshi wabana bashiwa emulumi wabambuka mfwilwa ewaishi bubukali bwa kumutima wanyi eumone vyompitamo nefilamba vyanjala pukuta inendekeni vemwite kubantu kutinaseka lelo kulilesa kwena titi ewaichi bubukali bwa kumutima wanyi nefintu mpitamo hawendekeni vemwite inendekeni vemwite inendekeni ve
Samalumbo mueva sangua conse conse caña samalumbo mueva sangua conse conse lintungani mubafia de león de chibondola lintuna fuma mutulo Nelionde amukulala Mwabukile kubapwa Mwaliendele palibemba Mwatalali kama bimbi Mwebachite pisungusho Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Kanya samalumbo Mweba sangwa konse konse Kanya samalumbo Mweba sangwa konse konse Lintungani mwapya Nelonde chibondola Lintunafuma mutulo Nelonde amukulala Mwabukile kubapwa Mwaliendele palibema Mwatalali kama bimbi Mwebachite pisungusho Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo
yeah.
chaka chakuwa nenu tuline chilaka chakuwa nenu ilangeni yawe ilangeni yawe Mwevere tukofele Mwe Yesu Mwevere tukongele Mwe Yesu Tuline chilaka Chakuwa nenu Tuline chilaka Chakuwa nenu Ilangeni yawe oh, oh. Ilangeni yawe oh, oh. Ngakuti twa iposha ngatwa chisa yawe Ngakuti twa ipuso shangatwa chisa Gratwa chisa yawe Mueva pelo mueo ni muevo Mue Yesu
Cut that. chilesa nokupita shaya lelo bafuma bueno mwamuya ya ya mwaba fifio mwaba damu chinja kana besa mukuru mwaba fifio mwaba nimwe